performance is a music, baby.
Big things are going on, mommy low. Buddha boss, bad man, me and pound this love, mommy low.
Surprise!
Smile for me, baby. Yeah. As a mungu kaku bless you, baby face you. Umeni toa stress you, well. Ende kwa mdala na mosi, tupite moshi, tukatoe mikosi we. Na isende metemeza ndoto, kukupata bavu wa kushoto. Fuga baridi we nipe joto, chumbani tukitafuta watoto.
Na isikama na ota moyo wangu naogopa Na isikama unaogopa Mama sijo kaondoka Nikipeleke ngare na ro Mama maya kejanjaro Nikipeleke ngare na ro Tukapande Kilimanjaro
Usisikize mboyoyo za wa maboya Wanaosema na mtamani uoya Na mada kesi na omba ni kuite loya Unitete nisiende kula soya
Yo Belagan, kuma number one Unanipaga baga mambo ya uwan Haribu kitan, shanunu wagan Tuchane shuka kama namba mashamban
Wengine wanadai nyuma umezilila Najite Samsoni nao jite Delila Jite Samsoni why unahasira Achana na majisi nendo vae madera
Yo Belagan, kuma number one Unanipaga baga mambo ya uwan Haribu kitan, shanunu wagan Tutane shuka kama namba mashamban
Nikipeleke ngare na ro Mama maya kejanjaro Nikipeleke ngare na ro Tukapane Kilimanjaro Woo!
Bad money pound the thing I'm a below Yeah, bad money that they love, yo
Music, baby.